Zinye zicinga ufana achuze macala abadela even if I die hlalo wathi ngiyagcwala awu mo